Wamakele University Dr. Crispas Chionga abude na sababa hizi alatikido mu masomo age nje ulo oko waloko sibira galagala ate ababere bamalirivu nokubera abagumikiriza nga banonye emirimo olonde bisera byo maso birimo kubera nga babitemedde ketaka ategezeza nti Uganda mukaseera kano eri mu bifo byako mwanjo mu mawanga agasinga okubeeramu abantu bakozesa ebiragalagala nokwotere n'ebitamiiza naddala abavubuka be basinza okubanga bagombotego buno mu mbeera y'emu abasabye okunoonya emirimu n'obugumiikiriza bakakase nti ebiseera by'omu maaso babyetekerateekera te kigendera bubi omu China asigale ng'akitambulirako Dr. Chionga bino byonna abyogeredde ku matikkira ag'olunaku olwaleerera nga gegasembyeyo anti baatandikanga ennaku z'omwezi 24 okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 27 olunaku olwaleero lwe bakomekkereza amatikkira ag'omulundi ogw'ensanvu mu omukaaga olunaku olwaleero batikkidde abayizi okuva mu College of Engineering Design Arts and Technology College of Humanities ne Social Sciences ate nga kwotadde Institute of Gender and Development Studies nabo batikkidde olunaku olwaleero.